min calmini oɗo wattu kala keɗiɓe sijo tamani. On paami wiide en gari e yewtere meɗen hetranade sukaɓe Mamadou Sama Sigue, mine wondi ɗo e Oumar Waygal Diawadou Fere. No mbaɗɗa?
Mbiɗa selli Basu fo waɗa sembe seko.
Ko joganɗa min e sukaɓe le Mbassou hanndina?
Ayiwa, son watti junga e Mbassou anni ɗum wona fedde neɗɗodirta M5 nde caggal koɓe gadɗuno majjere mabɓe nde keñan ko wiyama sukaɓe ujunaji jalti leleni ɓeɓi Ibrahima Boubacar Keita yoppa salli nguru o. Yewtere meɗen nde noddirte mini magge nde waran yo wat dow taba bonka ko sukaɓe ɓamata koɓe pufata wakkati fo kutteji hoɗɗum watta fewde e cellal mabɓe. Garen timminiren birki sembe caldi.
Hono mbiɗa ni Waygalo, mbiyen ñande aljumare sappo e jeena lewru juin du jamare ɓiɓe leydi Mali notima e cilol ɗiɗo bol noddago kanko almami Mamoudou Dikko.
Noon worriɓe sukaɓe ujunaji jalti wattu joni ɓe mbi Ibrahima Boubacar Keita yoppa nokko. Ousmane Niali Houdi.
Yimɓe faɗo guite ma kaaɗe ko ɓuri hewde maɓɓe ɗo fuu yo sukaɓe, wonno ko mbawɗen takkitade aljumare nde hakkude 14h30 yaade 17h ɗo monumentde l'indépendance Bamako ɗo. Ɓe fuu ɓe garɓe notade noddago M5 fadde mouvement 5 juin 2020. Dow carton ngaji ɗi a yiyano ana windino IBK e gouvernement mum jee haaju moon Boi Imadou Sally o Nadou Kassin e ɓuɗo hakkillo famali heƴƴita hono ɗum e goɗɗum Kassin.
Ana ɓuri duuɓi sappo hannde sukaɓe ɓe ngala fi golle, ɓe cewrataki no haaniri. Ndenno batte muɗum min gariga en andol wona fi batte kalisi min gariga fay goto wafe sodde hakkille amin, wona fi batte arɗo dina min gariga en, kayo ɓuri foof batte janggo meɗen janggo leydi ndi. Mi hooram fahani heeɓa golle.
Ko wona sukaɓe worɓe sukaɓe rewɓe ɗe jalti fa heewi, hono Fatoumata Doumbia mo jande muɗum rembi ɗon.
Min ga enne saabu fa hannde min puɗɗita e jande deuxiéme année deuxiéme batima gummi e muɗum, so wona heddade les suudu goɗɗum foof mi gollata.
O imma dara gaɗɗo sappo e jeenayyi lewru juin du sakitirki e limmugol gaz ngaji lacrymogène, saabu sukaɓe o gaɓe ciinikana nabbo kuuɓa.
Oumare Waygal, en jahan jonka e segu toon banggal ñaw covid-19 ɗo sukaɓe ana jukkiti fa hannde wadde imadara e ley haɓo ngo.
Noon wori sukaɓe ko yaata capanɗe joyomo kañi e gondi e famminede wattu joni, hono ko nayiri banggal ɗati noɓe kani rentirade oɗo ñaw no worri.
Mari stop international heeɓi oɗo miijo jonka e caggal segu, en jahan to tumbudu toon ɗo min jiiɗe suka mo santana e oɗo ñaw coronavirus o.
Omo noddire nok yatara oɗo suko haali wattu joni yalla hono heeɓira oɗo ñaw, hono ɗum laati, hono o sawrira fa keɓen famtare keɗɗen. Ali Cisse Ousmane Niali Boudi.
Nokku yatara ana jooɗi Tumbutu, duuɓi makko ana mbara capanɗe tati, o hurtini o heɓi ɓiɓɓe joyo. Caggal ko ƴiƴam makko ƴeewa altinel go'o lewru juin du holitama wiyeede ñaw covid-19 won e makko, o holliti wiide ɗin ƴummina e hakkille makko ka hedde sakiraaɓe makko hakkillaji muɓɓen ƴummeke. Keɗeɗen no ko
wiimi
yehi waɗoyde teste o, saabi ƴoyuro ana tampinino kan sanne, wakkati fuu a tawami tampuɗo. Debbo an suuri kan yaade waɗoyde teste o. Caggal ko jaami waɗoyde teste o ko jaabu ngayɗi holliti wiide ñaw o ana e am. Ɗum laatanaki kan sukkulla fey, nga ɗum laatike sukkulla mawɗo e juuɗe yimɓe galle en, saabi ñaw mbiyeteɗo jabeti o ana e an. Kabaru ngaji jiltotoɗi ɗi holliti wiide so tawi ñaw jabeti na tension ana e ma, ñaw o ana bonanima sanne etc.
Nokku yatara holliti wiide weltege no sawrira ley balɗe sappo waɗi ley nokkuɗo sawreteɗon.
Sawra goygol waɗiri no moƴƴiri balɗe sappo gammi to, jamma ila ñalawma fuu eɓe kaybimi. Caggal ko keɓɓi min to balɗe sappo ɗi ko mi wirfitike waɗoyde teste o. Jaabu ngaji holliti wiide ñaw o wala e an kasi. Mi heɓi yaltude suudu to ñawɓe sawreteto, miɗe santana hande.
Kanko e koreji makko fuu paɗɗitama caggal le wattu ndi hollita wiyeede ñaw o won e makko. Caggal ko daɗi ɗon o voɗɗiti golleji makko seeɗa seeɗa, o wala noon fuu torraji wattu joni o.
Yimɓe mbownoɓe ƴaɓɓorade le bolol suudu to ñawɓe sawrete to woɗɗitike bolol ngol. Debbo an ana jogino boutique mum le nokku o, client e makko ɓe fuu witti. Yimɓe ana hulino warde galle to, galle an o ana suppano. Min tampi hen nga hande ka ana santi. Yimɓe fuɗɗi wartude e ami, sukaɓe woɓɓe du fuɗɗi warde fijididde e sukaɓe ami.
Yatra ana darte yimɓe fuu teddina dabareji mbiyaɗe ana denta yimɓe e ñaw coronavirus o.
Jonka e jahan e mindi mag meɗen Oumar Waygal Diawadou Fere, mbiyen mini mag meɗen hannde ana fawi dow kabaru ko wiyete zogo, mbiyen wonko pamata oɗo inde tama.
Noon jaati yo taba bonka kaɓe jarata ka.
Aha, na taba bonka noon. Oumar Waygal jaati a waɗi imadara bangal muɗum keɗɗa nafacitango Ali Cisse.
Ana heewi hakkunde sukaɓe pooɗoɓe leggel noddirtengel zogo ɓe yimɓe woɓɓe noddirta juin. Ko heewi hakkunde ɓe yimɓe fuu nokku to yimɓe heewa ƴaɓɓorade suuɗoyto, nale cuuɗi gonduɗi maheeri, nale gerengaji. Komin ɓatti ɓe ko sukaɓe holliti wiide zogo o ana walla ɓe tawrede hakk hakkile lobbu anna walla be milade no mujjiri nga ko dun tawa fu fodu gol zogo o ana jogi kutteji mawde do cellal hakkile ma dun holliti wiide docteur Eloi Dara chawro yimbe be kandi woni mu suudu docteur Ponge
yargol droguji di torramo woni mudo ana bonna hakkilo ana bonna taggu en wa latata sababu bangal rafi cellal be yoga be ayyan dum e le boli ngala sago hore mube sabe jari dun ana wa latata nyawuji goddi yoga edun orna be mudo edun labini himbe
lewi be chawro be sababuji fa he wonto ko yoppata be sukabe bande drogu ngaji di gotel mu woni yimbe be gondi so drogu onati be sukabe fa be joppa dum ana tiidi be sukabe ana wawi entere drogu on docteur Eloi Dara ana jabo London gol
ko buri hewde fu ataw himbe jomo ngaddata dum fa sawre wana no yarata kanyum jaata han hebude hakkilo mudum wi waran sawrede sini won anya mudum de watta fa sawrama ko tewde dum hebe sawrugol jomo fa yoppa cannabis ana seedi e droguji goddi di drogu fu no sawrirete
chawrobe ha hambe ana narda sarabe hayba yimbe be sukabe mabbe wondi fati be nayoro de bamugol drogu
en juttima jonka e wattu yewtere meden semecaldi jawno fere hultawa wiide joueur goto Djuliba tawrama nyaw coronavirus
o do defenseur mabbe annodire Youssouf Maiga tagal ko nyaw o jiawa e makko ko holitan wiide yo dum gonga jatino fa kebe famtare kedden Ousmane Niali boudi
tagal ko iyam makko jiawa o pio ballon yesu go hawrude e kurtungo ton woni ko holita wiide nyaw coronavirus won e makko dogotoro en darane ko sawrude mo Youssouf Maiga kany bandira mudon dido wonno be iyam en jiew dano yo dum Seydou Diallo defenseur Essek Tidiane Nyanga ataka be didon holitam wiide nyaw o wala mube min pi dabreji ko min nani o kabaru nokku balon o fiete uddama mposo ngaji mbicama le nokkuje de fu min pi dabreji fu dum wonno ko Modibo Koulibaly secrétaire général Djuliba holliti wiide Maiga wonno joueur naybo mo nyaw coronavirus nangi tiagal capitaine équipe nationale Gambie Oumar Kolé Pio Sampdoria Pio hakkundere club Tunisie Union Sportive Ben Gardan Ligue 1 Tunisie Oumar Zikri kany Pio hakkundere Sud Africain mo Orlando Pirates Ben Motsarawi tiagal lebbi gawdi ko balon o darna Djuliba Athletic Club ana wondi e ndare fuditingol championnat national kolita wede watte sappo lewru juwe ngarodo ndu club o woni yesule gubangal woni tiagal nyalomaji nogay pide
jawanu fere mbiya tiagal Bundesliga e Liga kanye Premier League mbiyan ngande alarbare yabinende Serie A dun fuddan tiakita yontere nde
non wori tiagal mo dudube kolitiwde championnat anglais dum fuddi dum woni Manchester City hawi Arsenal fa nay baddi tati ben kebay fi baddel gotel
micitinen jama o wide dum do fufu na fie tawe fay goto natta jewde ballon o batte nyaw covid-19
non wori dum woni sembe seko en mbiyan so mbaggu weli tan yoni bilede en joti suka be kala do bay tawed le malifu e mangal modu fa defat be jafi ino konna dandirno dum woni yowtere meden ene noddirten acti covid nde ana wara do e seeda